tuyedu side dabha wali get nan malha dawsani yede radha of ki atu gay siha adi kon filin subha siyar maysku aragtinha qalbi samir kudashadha farhad mays sotarha dabha wali get nan malha dawsani yede radha of ki atu gay siha adi kon filin subha siyar maysku aragtinha qalbi samir kudashadha farhad mays sotarha subam bala kursadha wan si sawayha sabab tada awgidha wan si hawayha silriyo diban marha bal sawan ku samahha suban wala kursadha wan si sawayha sabab tada awgidha wan si hawayha silriyo diban marha bal sawan ku samahha bidu ala fisiyha ruh samanu dalatayha saran sir imad badinha sikin aru imad galinha sadri gan qof moyha laba jacaylu sidi karinha sidaasa wadeed buuha muran iyo safada dhacayha annan kumaan sasabineha suri kala tageyneha iducala fisiyeyha ruux samaanu dhalatayha saran sir imad badinha sikin caru imad gelinha sadrigan qof moyha laba jacaylu sidi karinha sidaasa wadeed buuha muran iyo safada dhacayha annan kumaan sasabineha suri kumaan furineha samaaxigayha sadaashibaatimiha wajawi sareedaduha iyo saacadaaliyaha waxaan siistaban jirinha farxadayda saakabaha waxaan siistaban jirinha farxadayda saakaba saaka farxadayda saakabaha saxalkii samaaxigayha sadaashibaatimiha wajawi sareedaduha iyo saacadaaliyaha waxaan siistaban jirinha farxadayda saakabaha waxaan siistaban jirinha farxadayda saakaba saaka farxadayda saakabaha seeginagu dhacayha waqtiga ka saacidaha suuroodi noloshiha sanado yirrajadiha sida diin ka socotayha rabbi maygu kaasimaha sida diin ka socotayha rabbi maygu kaasimaha isa seeginagu dhacayha waqtiga ka saacidaha suuroodi noloshiha sanado yirachadiha sida diin ka socotayha rabbi may ku kasimayha sida diin ka socotayha rabbi may ku kasimayha.